olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
E toa se fuluma le ono miliona tangata i Italia po ole kuata ole awhai atoa o tangata i lea atunuu. Ua whaatonuina e tausi pui pui a pe quarantine, ona o se taumofainga e taofia le pepesi o le COVID-19 i Italia. O Italia le atunuu i Europa ua mōli mawina i le aupito to atele o tangata ua pesia ma maali liu i le coronavirus. Na whaalia e le pale mio Italia, Giuseppe Conte, o i tūmālo palot, o i tūmālo, ua quarantine, ma ua whasaina o na malanga ese mai eise tangata, e le ngata isi vaenga o le atunu o Italia, ai whapea i le lalolangi, se i o i le asotolu o Aperila, lea o lo whamoemoe e tatalaina i le quarantine po le saa. E le ngata i lea, ua whasaina ta alonga ma koni seti i nofuanga e poto poto ma lotoloto i ei tangata, i aso taitasi. O lo whaatanga ina pea o nga siasi. Pea nga i tangata i whale ainga ai o le tūlā whono e te tau o na tasi le mita le mamau o le vā o le tasi tangata ma le isi tangata. Le pāle mio Italia, Giuseppe Conte.
Sono sospese anche manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura.
For the rest of the Italian territory, all kinds of public shows and performances in theatres and cinemas, both in public and private venues, are also suspended. Across the entire national territory, we order to close pubs, dance schools, betting rooms, playrooms, bingos, discos and similar places. Museums and other cultural institutes will be closed. Bars and restaurants can remain open under the condition that the owners can keep a 1 meter distance among the customers. The venues will be closed as a sanction in case of violations.
Le faaliliwina mai le ngangana Italia, o le saunoanga a le pale mio Italia, Giuseppe Conte. E au fia i le quarantine, i tumalo o Lombardi, Milan, manisi tumalo e se fulma le fa. I leitu i mātū o Italia e au fia i Venice, Parma, Modena, ma Padua. Ai le i faaalia maia i a le sā, na mōri mawina le lolofio tangata i nōfuanga e pūe ai trains i Padua, ma le whaamoemoe so sola i leitu i saute i le tāulanga o Roma, ina ia le sāisa iai mōle i si tōlu vāi aso o sa sōnei. Na sānoa se tasio tangata anu o Padua, Matteo Cucelli.
Se è necessario, lo faremo.
If it is necessary, we will do it. Personally, I don't think I have the understanding to fully comprehend the gravity of the situation. If I have to make my own judgment, it all seems too much. Probably there is something that I'm missing, so we will accept the decision.
Io Italia nei wo moli ma wina le si itanga ile fa yo tangata wo pesia ile COVID-19 e ofia tangata wo pesia ile imalanga i se atunu u ifafo o lo tau mafai le matanga luenga o le soifua ma lolo i nei Queensland le Queensland Health e fiso o ta i tangata o le pase se se va alele na tau nu mai i san fainga malanga mai lona tona ai ua fa mau ni ile pesia o se fa fine na malanga mai ai. Ua whaiteo ina le ministaro soi fua malolo ina i Queensland, Stephen Miles, le tuwai o na maua whaamatalanga i pasese taunu mai. Whaamatalanga ia e whaatumu i pepa o pasese po o le arrival card. I malanga aile i tūlau ele ele i malaiva alele o au se taliana i. Stephen Miles.
Some of the information they provide comes from those green cards and they need to be data entered and people aren't especially careful in writing their name or phone number or email address very clearly. I think that's actually something that the Commonwealth Government should look at down the track, needing to address. I've been a bit frustrated in how long that has taken sometimes.
I Tasmania ua whaaria le tō atama i o le minister alo sa i fua maloloina i se alii na malanga mai nea Paul, maui mai ai Singapore. Ma ana wha amao nia ile aso whareile na te eneilo na pesia ile COVID-19. Na wha atonuina o ia e tausi pui puia pe quarantine ilo na ainga mō ni aso e se fulma le whaa. Pei tai o le aso ananafi na anga iei o ia ila na ngā ruenga mawhai ngā ruenga i se whaleteli mālo i Hobart na tele iusita ia le wha atonunga. Na sauno ai le ministaro sa I fua maloloina I Tasmania, Sarah Courtney.
It's unacceptable. We want to see Tasmanians kept safe, kept healthy, and indeed today I've asked the Director of Public Health for further advice on whether or not we need to strengthen measures to ensure compliance with self-isolation.
Ua whautuaina e le whaalapotopotonga fōma I le Australian Medical Association le tatau ona nā o le tasi o le awala e aumaiai whautuanga ma whaamatalanga I le atunuu e whaatatau I le coronavirus le COVID-19. Na saunoa le peresetene o le Australian Medical Association I Victoria, Associate Professor Julian Reit, o le awala le nā, nā le tasi le awala e tatau ma ngā tatau matala whiangai o na ui mei I whaamatalanga. Na ole Chief Medical Officer ole Malotele Professor Brendan Murphy. Wa amata ona nunumi whamatalanga I se wha amai ona ole ese ese o whamatalanga e au mai se tete ma territory ma whamatalanga e au mai le Malotele. Le peresetene ole AMA Victoria Associate Professor Julian Wright.
Students of history who studied the 1919 pandemic as it swept Australia would know that the various states and territories almost split apart. In fact, our Commonwealth was threatened by the lack of agreement and lack of cooperation. So I think it's particularly important at this time that we remember that historical feature and actually try and ensure that the states all pull together on this with the Commonwealth to deal with it. Certainly the medical profession is doing its best to be unified and purposeful in addressing this COVID-19 threat. We would call on governments likewise to do that.
Le peresetene o le Australian Medical Association in Victoria, Associate Professor Julian Wright. O le reporti na wha maa pōpoina e Jennifer Lu ma Greg Dyatt o le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.